Kei ngā rangatira o te wako tainui tēnā koutou katoa.
E mā harahara ana ngā kaimahi o te kāhui tika tāngata ki te āhua o ngā ripoata e puta ake nei i te minita i ngā take ture i a Paul Goldsmith. Ara, mō ngā wheakoranga kaikiri kua tau iho ki te Māori i roto i ngā tau nei ā moho anoa nei. He ai ki ngā kōrero ko te hiahia o Paul Goldsmith ke whakawhānui ake i ngā āhuatanga o te rautaki kaikiri o te motu. Ara kia kau e whakawhaiti iho ki ngā kaikiritanga ki te Māori anake, engari ki ngā momo kaikiritanga e wheakohia nei e te katoa. Anei rā a manawa pōmare māngai i te kāhui tika tāngata.
I te tau 2012, i tohutohu tētahi komiti o te UN ara ko te Committee on the Elimination of Racial Discrimination, ki te kāwanatanga i Aotearoa kia whakaturea e rātou tētahi mahere rautaki e whakakorea i te kaikiri i Aotearoa ko te NAPA tērā. I mahi tahi etahi rōpū ki te whakahaere i tēnei kaupapa, engari kua puta te kōrero kua āwangawanga i te mea, ai, e rongo ana mātou i ngā tohutohu a te minita hoi o te kaupapa nei, ko Paul Goldsmith tira, e mea ana, e hehe ana ia ki a aro ki ngā wheako kaikiri a te katoa.
Nai ngā rā tata nei i whakamaharatia ai te tahirau ono te kautau i te pakanga i ō rākau. Ana i reira ka whakatakotoria e tahi o ngā kau mātua mana whenua, he kōrero mō te ngutu-ngutu kau ki te papa i whakamaraitia e rātau mō tauara whakahirahira rā. He hai iau puta mai ai taua kōrero mō te ngutu-ngutu kau i pōhehe e tahi i te whiua ki te minita whakawhanake Māori ara kia tama pōtaka, anei rā āna whakamārama.
O ki rungi te marae tō tātou matua Tameroa i rongo ki te kōrero me te whakatakoto i tērā kaupapa rā te ngutu-ngutu kau a e hara moku engari mō ngā mahi a te karauna i ngā rangi kā heke engari i tērā rangi tonu me te mea nei i oho rere engari i nā matua tame i tohu nā kua no i tuohu me te mea nei i ea te kaupapa ki o rākau en ā kua nei ka tau te mana whakahaere o tērā whenua ki ngā ahi e toru ara ngā iwi e toru a Waikato Tainui, Maniapoto me Raukawa. Ko tōna taitara, ka tau ki roto i ngā ingoa o ngā tupuna i pakanga atu ki reira.
Ine ngeto e te iwi ko ngā hā kinekina. Hoenora e te iwi ki te whiringa toa o te whakataetai aupiki i ngā rangi whakatānei. I eke panuku te kapa kahurangi ngā wāhine o te kapa kahurangi mo te wā tuatahi i te hītori o te whakataetai aupiki. I hingi a rātou ngā manawa o te kapa rangatira i te whiringa toa 24 ki te 10 mā waru. Koe rangaha kinekina, kia ora.
Nā no reire te motu, mā wāta, mā te reo, hei whakamārama.
He mea. Tau toko
nā te manga.
Kai pāho.